When I bless the lap on the yacht and souls in the world, you know. Ghosts! Alongside guardian angel talking about. And I'm a
shame. I'm the man who sent up the winds and go. Nibari ki yo yo. Angalam ni mo changa nyumba mama. Oh yes. Kuna wengi wali kuomba. Kuna wengi wana kuomba. And I hope I'm not too late, Jehovah. Andana mimi. Kuna wengi wali kuomba. Kuna wengi wana kuomba. And I hope I'm not too late, Jehovah. Andana mimi. Kumwa. Andana mimi. Andana mimi, Yesu. Andana mimi. Kumwa. Andana mimi.
Musa. Akamwambia Bwana, usipoende nasi Bwana tusiende.
Juheri siku moja kando yako kushinda siku elfu kwingineko.
Juheri siku moja kando yako kushinda siku elfu kwingineko.
Hatu
Nakuhitaji kwa ndoa yangu, nakuhitaji kwa kazi yangu,
nakuhitaji kwa maisha yangu.
Umwaka anza na mimi.
Kuna wengi wana kuomba, kuna wengi wana kuomba. And I hope I'm not too late, Jehovah. Anza na mimi.
Umwaka anza na mimi.
Anza na mimi, Yesu.
Anza.
Pita tulianza na mabodyguards. Sasa umekwisha, tumebaki kama hooligans. Nyumba ina mlinzi bila wewe uone ujuzi. Kwa sababu wewe ndo number one, mlinzi number one. Yote niliyoanza bila wewe yamegonga mwamba na kuitaji bana wewe. Wewe ndo alpha beginning and the end. Umwaka nataka nianze nikiwa na wewe. Yote niliyoanza bila wewe yamegonga mwamba na kuitaji bana wewe.
Kanata kani anze